Hello everyone, my name is Inxumalo and I'm here to promote my latest EP. I hope you do enjoy.
Whoa, my link a long time, jang of any time, and be like a lull, my own econom, talang zola zul, nifona na na, telung nipa man.
So the name of the upcoming song is Kuk. It's a prayer. It's a prayer that I made in 2025.
Isn't the Sangani? Isn't the Sangani? Isn't the Sangani? Your temper, me nang yam tema, Bandu dala wing balen kela Pesiti andi onto footing na boni somina Coming on me nga pakathi kwami Hibali sibali
Oh,
My EP is in the zone. Bala. 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 La la la. Bala. Ngathi bafethe mina ngibhale. Mina ngiyaxoxa. Xoxa indaba. Zibhala. Ngathi bafethe mina ngibhale. Mina ngiyaxoxa. Xoxa indaba.
Iy'nkinga zami zonke wathembisa.
Siyoshabalala.
Injabulo sele. Sayokhala. Mina ngeke ngilahlise ngingunina. Imfihlo zakho ziyogciniwa yimina. Mina ngeke ngilahlise ngiyakufundisa mina. Umuntu omnyama uyahlonishwa. Mina ngeke ngilahlise ngiyakufundisa. Imfihlo zakho ziyogciniwa yimina. Mina ngeke ngilahlise ngiyakufundisa. Baningi abazimisele ukuthi ngamikuphele kwanqaba wathi ngeke. Baningi abazimisele ukuthi ngamikuphele kwanqaba wathi ngeke. Hoba uminqede qiniso lami lingimele izithana zongele. Hoba uminqede qiniso lami lingimele.
Babu ngincede qinisa. olam lingmele izithana zesgeje babu ngincede qiniso lam lingmele izithana zesgeje babu ngincede qiniso lam lingmele izithana zesgeje cheese boy cheese boy cheese boy cheese boy, cheese boy, cheese boy, cheese boy, cheese boy. Awe ma uyongxolela umdali yokhala umzali wangxeka umphakathi awe ma kuyoqhaqheka igazi mina ngimncane mina ngimncane semncane awe ma namhlanje ngilali namhlanje ngilali namhlanje ngilali awe ma nanaku mnandi silanda phansi seprova asali awe ma ngabuya nodali ngimbiza umuntami sithandana bemnandi awe ma lanaku mnandi ngabuya nodali kodwa ngathi mncane semncane Namhlanje ngilali Awe ma Lanaku mnandi Silanda phansi Seprova asihlali Awe ma Lanaku mnandi Lanaku mnandi Lanaku mnandi Awe ma Lanaku mnandi Seprova asihlali Tukakwe kikazi Shout out to Blacky Aya duro mate, ah cheese boy, aya duro mate, ah cheese. Awen,
awen vali misi
nanga pa,
bela las la las ya si na ba yuto. Washunga limali.
Oh, yeah, she's some more, yeah. Yeah, 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 yeah. I adore a matiki. I adore a matiki. I adore a matiki. Oh, oh, oh. Que adore a name. Que adore a name. Landa pants is a groove a shali Oh, how am I? Lana gum nandi Lana gum nandi Lana gum nandi How am I? Lana gum nandi Is a groove a shali Your back leg it guys I adore my day. I adore my day. I adore my day.
namhlanje
selogo afika
mizo iphake
ngithe oh standwa
angazizo kanje
selogo afika
mizo iphake
ngithe Hey, boy, and me, so mama. Falele se. Atinya mbonu talo. Chabulele.
Funa bani mi.
Funa wai na baba.
Funa bani mi.
Wena wai
tala. Funa bani mi.
Funa wai na montala.
Funa bani mi.
Wena wai
kapela. Yele 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 yele.
Oh, mama.
Thank you. tra la.